Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Babylon BC, 5-star music. Mitchell Ross and Eddie Gem.
Touch, touch, touch.
MC Samaki, Shombo, Na holden do kwanza na washa chombo, Bongo da, fata wende combo, Nituka na kije my god.
Bomba clock.
Rap sije as a juicy. Toka wana yote ya jui makuzi. Na nipa pesa na koga kwenye jacuzzi. Wana nita young legend Mr. Maujuzi. Mike mina daka ta kabla ya snali. Toto ne kula bata ni battle na smiley. Rap games yoka maka ta change ma style. Homeboy biata bata msipaone ni mbali. Mganga na jiganga. Niko na kasim kabla ya kuwa mganga. TMK wala waya jui mabanga. Beside a karori ne hazi jui karanga bara. Anachabua kama karanga kwa yonduki. Kiniona lazima toke duki hushtuki. So go pesi ya beba buduki. Still kama DRE na Uncle Snoopy. Madem kiniona bongo land vua chupi. Gucci ndo zimefanya mkae uchi. Bobas Alikiba seduce me. Alikiba seduce me. Nasikia kelele zinabweka kila kona. Kumbeni mbokoko. Nasikia majibwa na mikwara kila kona. Kumbeni mbokoko. Hawangati, hawangati. Mbokoko. Hawangati, hawangati. Kumbeni mbokoko. Maskini we unabweka kama mbokoko. Tajiri we niko studio naingiza vocal. Gemu imekubali na nishali teka soko. Blinki la mahali wana nita mzewa mtoko kwa yokocho. Punguza nyoko nyoko na ilo boko. Kitoa lesmo chapwe boko. Lesmo chapwe boko si umetoa boko. Yes, lesmo chapwe boko. Sister Dwe Kiyona, rap game anasema wow. Mr. Blue Kiyona, microphone and a girl kenyao. Sikuchuki na kudharau. Na kuwana kama fala flani nyengel. Na kuwana kama dogo flani little bell wow. Kwa yoleo ntakupa dawa. Paka utapagawa. Mafala nyinyi. Kila siku kuflash kungoja hala nini. Kwanza hamna ride mambo ya dala dala nini. Nafanya rap game sasa biashara ya nini. Nesijua faida haya hasara za nini. Weso sajuki sasa wastara wa nini. Ukiwa mkubwa kama mimi. Mabara kama mimi. Na masihara kama mimi. Nasikia kelele zinabweka kila kona. Kumbeni mbokoko. Nasikia majibwa na mikwara kila kona. Kumbeni mbokoko. Hawangati, hawangati. Mbokoko. Hawangati.